salamu, salamu ziwafikie wanaotamani. Wambie, wambie, muda wameshachelewa. Kushindwa kwetu haramu, kushindwa kwetu haramu. Poleni, poleni nye. Niwambie, Samia amechaguliwa. Tunaye mama, tunaye ona, tunatamba naye kwa sasa mpaka baadaye.
Pasha. Choma. Choma. Choma.